ngesinga kweyo gye twogerako eyokubikulira ebyama nkakasanga ggwe tonnazuula ow'omukwano abeera
atyaabantu
bangi baagala nnyo katonda abeera emikwano gyabwe naye engeri eri emu ekakasa nga katonda ofuuse mukwano gwe ng'akubikulidde ebyama bye.
Aleluya.
Era abamu ku bakyasinze okuba bakwano gwe ennyo agamba nti takola kintu okugyawo nga susi n'akola ki n'ababuulirako be bannabbi be be batume be. Aleluya. Oyinza okukeera enkya n'otambuza omulema, oyinza ozuukiza omufu naye nga tomanyi katonda bw'akikola oba toli mukwano gwe, naye katonda lwakubuulira nti tuzuukiza
bwetuti
ng'omanya kati muli ba mukwano.
Aleluya.
Simanyi oba ontegera kye nkugamba, weebaze Katonda nti oli mwagalwawe kubanga asobodde okukubikulira ki ebyama bye. Mu kyamateeka essuula 29 agamba, katusomeyo tuwulire.
Ekyamateeka olw'okubiri essuula ya 29 n'olunyiriri olwa 29. Kyamateeka olw'okubiri essuula ya 29 olunyiriri olwa 29. Ebyekyama biba bya Mukama Katonda waffe, naye ebibikkulibwa biba byaffe era by'abaana baffe emirembe gyonna, tulyoke tukolenga ebigambo byonna eby'omu mateeka gano.
The sacred things belong unto the Lord our God, but those things which are revealed belong unto us and to our children forever, that we may do all the words of this law.
Weewaawo.
Yes.
Ebyekyama
bya
Katonda.
They are of God.
Ebibikkuliddwa
bye
bibeera ebyaffe.
They are ours.
Naye Katonda buli lwakufuula mukwano gwe era woolabira ng'omukwano gwe ne Katonda gwa
njawulo
ng'akukutte n'akubikulira ebyama bye
oba
bibeera bibye, bino bibeera bibikkuliddwako bye bibeera ebyaffe. Naye bw'atuuka n'agamba nti buli kyali kyakwekebwa, buli ekyali ekyekyama ngenda
kikubikulira,
na buli kye baakweka ngenda kikubuulira. Leva eyo ogirowoozaako ki kati nga twakutte olugendo lw'eggulu ne tusimbula ku nsi, tugenda kwolekera paka mu butaggwawo obwa Katonda nga tulaba buli kimu. Ekintu ekyo tekimala galabika mu baana
b'abantu
okuggyako nga Katonda asazeewo kufuula mukwano gwe era gwe alina engeri gy'onoonyaamu okuba mukwano gwa Katonda endala
be a friend of God another way.
Etali yakubikulira byama
not revealing you secrets.
Oli bubi nnyo.
You are bad love.
Hallelujah.
Hallelujah.
Oli ki?
You are what?
Oli bubi nnyo.
You are bad love.
Kuba Katonda abeera n'ebyekyama.
God has sacred things.
Hallelujah.
Hallelujah. But the day gets revealed them to you, you know you are so much friends. In Luke chapter 8, verse 16 and 17, mostly verse 17, he speaks and he says this. Luke chapter 8, verse
17.
For nothing is secret that shall not be made manifest, neither anything hid that shall not be known and come to light. Yes. Nothing secret. We shall not be made manifest. We shall not be manifest.
All things
manifest,
light
is what manifests. Light is of the word of God.
When
God, time God promises
him
that nothing secret will not be manifest.
See,
as we move to see that God revealed through heavenly journey, we began the heavenly journey from the earth. Began to see what we call sacred things of God. Moving from planet up, moving to the everlasting.
Though we
hold in summary of the secrets of God.
But
in the middle of the
day,
there are still those heeds. Those hid are the ones of the devil. The
things
that are of God. Those hid are of the devil.
Satan's
king.
Time
you get a chance,
you select
my secrets. All. As I tell you all, I want to tell you even all. The devil's hid. The schemes.
Nenda kubulira fujjo lya Satan lyonna.
All stubborn Satan. Then it means. Now you, in that last language, they say you are a chali of God.
Hallelujah.
Hallelujah. You are a chali of God.
Hallelujah.
Hallelujah.
Among
us, we seek where be friends of God. Every person who make the lamb walk, we shall be his friends. Our only
resident,
we shall be his friends. Cast demons shall be his friends. But the person who tells, that if you cast demons, you speak to a Jabadon. That one is the Charlie of him.
What Charlie? Hallelujah.
Hallelujah.
But you know,
Hallelujah.
Kankubulire okumanya ebyama bya Katonda.
You to know secrets of God.
Nakubikulira n'ebikisiwe bya Satan.
The hidden things of Satan.
Oba mukwano gwa Katonda nyo.
A great friend of God.
Nyo.
So much.
Bano bankola bya magero nagobe mzimu asobolo kerencha na abagoba nabagamba sibamanyi.
I don't know you.
Nabagamba sibamanyi.
I don't know you.
Sina chenkumanyi
kakwate no attachment
webali kugoba na yeto manyi.
But don't know me.
Sikumanyi nange.
I don't know you myself. Yes.
The world watch nenyu midzam
that I delight in.
Erande no gamba.
I will tell people.
Nzo kwagala Katonda kuyanja
gara. God love me.
Eri kunsayinza kuncha.
No one on the world can hate me.
Kubanga nebo ofubon chawe
nino
kuagala kwa Katonda kunji.
I have much love of God.
Gwe Katonda manyenge liji anja gara
mu.
Chokana anja gara. Atena mwenaba agari la muunze.
He loves you within me.
Nganino kwato mkwano gwa Katonda. Ngusiyali ngeje muri ngamba bulire ebyama bi namwe mubere mikwano je. Chitegeza munda munze. Neti semo kwagala kwa Katonda okukutusa ako.
Carry the love of God to reach it to you.
Wavada na kurevo ya abaddu.
You move from level of servants
abaweereza
obuweereza
kubanga omuddu tamanya bya mukama
we
sooka osomere Matayo eno kati tunasoma Yokaana sooka osome Matayo essuula ya musanvu abiri mu olumu
Matayo essuula ey'omusanvu n'olunyiriri olw'abiri mu olumu buli muntu aŋŋamba nti mukama wange si yaliyingira mu bwakabaka obw'omu ggulu wabula akola kitanga ali mu ggulu by'ayagala.
Not everyone that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, but he that does the will of my Father who is in heaven. Verse 22.
Banja abali ngamba kurunakururinti mukama wafe, tetuwa wango obunabi mulinyalio, tetuwa goba daimoni mulinyalio, tetuwa kolanga biyamagero vinji mulinyalio.
Many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in your name? And in your name have cast out demons, and in your name done many wonderful works. Verse 23.
Nendyoka mbatulira nti sibamanyanga ko mmwe muve wendi mwena abakola ebyobujemu.
And then will I profess unto them, I never knew you. Depart from me, you that work iniquity.
Hey.
Yes.
Buli ayogera mukama wange mukama wange si yayingira obwakabaka bw'omuggulu bangi bajja kujja bagambe twagoba emizimu twazuukiza twawonya endwadde zonna twawa obunabbi n'abagamba nze
sibamanyi
ekyo tekikufuula amanyikiddwa eri katonda tekikufuula mukwano gwe aleluya waliwo ekikufuula mukwano gwe ngaakusobola okubikulira ebyama bino tubikola tutya ne bino ne bino aleluya gundi waliwo engeri mukama gye yakufuura mukwano gwe gy'otannaba ate kumanya mukama atukoze bulungi n'ebyuma ne bijjira amasanyalaze ne gaba matono kuba n'ekino tulwadde twetaagwa tukimanye wakati wano aleluya kuba ggwe oliawoga naye mukama tannanjagala sinnavuga
mmotoka
naye bameka abazivuga nga mikwano
gye
bameka nga balina amakali n'amayumba tebamanyi wadde kagambo bwe kati katonda ekyoggoba emizimu kankubulya waliwo bannabbi mu nsi bwe bowulire abasajja mbu b'amaanyi batambuza abalimu naye nga bonna tekuli mukwano gwa katonda okugjako ggwe nga ggwe oli wa mukwano nnyo
nganaba
nakimanya nakumanya kutuuza akuwulira ebyama nagaa ne mukwano
gwange
aleluya
aleluya
kati olina obuzibu obw'okwezuula okaba amaziga kati okaabira
ki
aleluya
aleluya
engeri gy'akulaze okwagalamu kuno mu Yokaana essuula 15 olunyiriri olw'ekkumi n'essatu paka 15 agamba bw'ati
Yokaana essuula ey'ekkumi n'ettaano n'olunyiriri olw'ekkumi n'essatu tewali alina kwagala kunene okusinga kuno omuntu okuwaayo obulamu bwe olwa mikwano gye
yasooka naga mikwano gyange kwagala kungi kwenina kansooka ŋŋenda mbafiiriire ekyo n'akikola naye ate nayongerako n'ekira n'agamba wadde kale mbafiiriridde njagala mbalokole mu kibi ne mbutamanya era kigamba nti omwana wa katonda yarabisibwa n'atuwa amagezi n'okutegeera njagala kugamba bwenti mu lunyiriri oluddako agamba bw'ati
Yokaana essuula ey'ekkumi n'ettaano n'olunyiriri olw'ekkumi n'ennya mwe muli mikwano gyange bwe mukola bye mbalagira olunyiriri ekkumi n'ettaano sikyabayita baddu kubanga omuddu tamanyi mukama we by'akola naye mbayise ba mukwano kubanga byonna bye nnawulira eri kitange mbibabuulidde mmwe
From now on, I call you not servants, for the servant knows not what his Lord does. But I've called you friends, for all things that I heard of my Father, I have made known unto you. You listen to that word. I no more call servants.
Kubanga omuddu oyo omuwereza obuwereza owa Katonda. Tamanya bya mukama awe. Anti amugambi genda owonye. Samiro yazuukire. Naye tamubuulira bamuzuukiza bati. Abeera muweereza buweereza. Nze yo level nagivaako.
I move from that level.
Gw'okyagiriko.
Are you still an example?
Nava mu baweereza obuweereza bwa Katonda.
Nze
ndi mukwano gwa Katonda. Okwagala kwa Katonda okwo kwengabana nammwe.
That love of God is what I share with you.
Okumanya ebya mukama wo kubanga ebyekyama byobya bibyeye mukyamateeka 29 agambye nti ebyekyama biba bya mukama era gwe okubimanya oba mukwano gwennyo bano abaddu bangi nze mbalaba mu yusi yonna nga baddu baweereza era nze bwe mbambawulira nga mukoye mujja
kunsonyiwa
tusanyukire wamu abantu bangi bagaba baweereza ba Katonda naye nze ngamba
bwe
ate nkulaze ekkubo ery'okufuuka omwagalo wa Katonda Katonda ng'asobola okutuuza n'akubuulira ebyama ennaku zino tulaba ekitabo ky'enteekateeka ya Katonda namutayika esembayo ku
nsi
nga y'enteekateeka gy'alina agikubuulira
kati
ani
gwagibuulira eri gy'oyita naye akubuulira by'agenda okukola era agenda kukubuulira enteekateeka yonna mu ekyo ekitabo bw'agenda okukola paka Yesu lw'anadda n'enkomerero y'emirembe alikiri kugwa okuwaayo obudde obulala njaga kubawa ennaku ssatu zokka ogende mwetegeke abava ewala muleete abalina okunonya ku byokulya tugaa kuddamu tweyongereyo bw'oba okizudde ng'oli mukwano gwe gwaki anoonya engeri yonna ey'okuba mukwano gwe ajja kutuma genda ozuukize omulambo guli gamba zuukira nga guzuukira ekyogenda okugamba ezuukira gugande kuba tomanyi nkola wangi abantu bangi bakyali ku levo y'abaweereza obaolaba abantu abakyali abaweereza ba Katonda nga si mikwano gya Katonda yagamba mukama kankuweereze ompe ennyumba kankuweereze ompe amamotoka nze ebyo si
byogera
nze ndi mwana wa nnyumba ennyumba emmotoka za Katonda
zange
ensi n'okujula kwaja bwana nga mwana wange erijja oba ovuga nga nvuga erimu oba osula nga nsulo kati bano abaddu bakolera mpeera ffe tukolera bwakabaka era nze situtandika n'okuweereza Katonda ne mudaga akakukulizo kankuweereza omukolere bwoti ekiki kanzimba obwakabaka bwaffe taata obusika bwaffe bubeere mirembe aleluya ani mukwano gwa Katonda era tambulanga n'okwewulira
weewulire
ebintu byonna ebyefuula mu busimanyi okyayiddwa egambe nedda nze tebankyawo otawanira
bwereere
kuba teri kwagala kusinga kwa
Katonda
musajja Pawulo yagamba naye kansooke nze ŋŋende muku kale kyekiŋŋonde kwenyumiriza naye kale mu kino kanneenyumirize kaŋŋende mu kwolesebwa kwa mukama waffe Yesu manye omusajja ali bw'ati okutwalibwa oyo muguwe ry'okusala ani kumwe yagendayo Aleluya!
Aleluya!
Oli mukwano gwa Katonda.
You are the friend of God.
Ne bona agenda wa.
No matter where you go,
and see what
things you will know from here. You will never get them elsewhere. For one reason.
Wano mukwano gwa Katonda weji
chakunganide wo. Here is the only place where you are going to come.
but his friends, his beloved, you are not coming to honor you.
Hallelujah!
Hallelujah!
The friends,
lovers are only here still at this time.
You
told Abraham.
Abraham
is my friend.
I'm going to burn Sodom and Gomorrah.
I cannot hide these things from him.
Who tells you?
Hallelujah. Genesis chapter 18 verse 16.
And the men rose up from there and looked toward the Sodom, and Abraham went with them to bring them on the way.
Verse 17. Mukama nayo geranti, Ibrahimu namukisa chenkola.
And the Lord said, shall I hide from Abraham the thing which I do? Verse 18.
Kubanga Ibrahimu talirema kufuka gwanga dene eryamanyi. Erama wanga gonago munsi galiwe romukisa muye.
Seeing that Abraham shall surely become a great and mighty nation, and all nations of the earth shall be blessed in him.
Yes.
Ibrahim,
this Abraham.
Now,
did I hide from him? Why could not hide it from him? In Romans, they
said
he was his great friend. A real friend of God.
Abraham,
I cannot hide what I have to do. Tell me in secret.
I'm going to go to
Sodom and Gomorrah.
Yes,
my friend.
Find 50 people there.
Five, but were they there?
Hallelujah.
Hallelujah.
Anya amanyi barumi. Barumi nya?
Yeah.
Barumi sura yakuna.
Romans chapter 4.
Unu Ibrahim yali mukwano gwani.
Abraham was a friend of God.
Eranga katonda bwamaro tandiko kukubulira kubyama.
He told you to tell your
friend. Obo inalevo joliko.
Wamuna ye. On together with him.
Erebi kuyiga
bibata bicha
kuyiga ku nomo oli muddu
oli
mweleza
wakatona
erebi kuyiga lwacho oli mukwano.
Why are you a friend of God?
Hallelujah.
Hallelujah.
Kali olaba go oli mukwano gwa tamanyi to oli mukwano gwa
katona. You are a friend of God.
Oda mukasenga kono okaba
mukama lato
nanjagara
naga ne mwana gwe. Is that your child?
Like
that, you want me to do what?
Aniara biyo dunye iri oro. Yakobo biri.
Okay.
Yakobo biri abiri musatu.
Yakobo esule yoku biri. Noru nyiriri oru abiri musatu.
James chapter 2 verse 23.
Ti. Echa. Ekyawandiikibwa ne kituukirira ekyogera nti Ibrahimu nakkiriza Katonda. Ibrahimu nakkiriza Katonda ne kumubalirwa okuba omutuukirivu n'ayitibwa mukwano gwa Katonda.
And the scripture was fulfilled which says Abraham believed God and it was imputed unto him for righteousness and he was called the friend of God.
Yayitibwa mukwano gwani?
He was called the friend of who?
Ojabikwasagale marume sure ne yokuna.
Connect with Romans chapter 4.
Enyo nyolanti yali tatagara mukatonda.
Asubira
mukatonda.
Bamukwano. They are friends.
Namubuya nakukati Sodom moyo na Gomora.
Sodom and Gomora.
Nienda kumoja.
I'm going to burn them.
We got to tell
us. We
final work on this
earth.
Mugukurembere mungu
Uganda. You are headed, you as Uganda.
Mwere mesesitani.
In that the devils.
Kufurese nunga
Solomon. And the word of Solomon Gomorrah.
Kadani kachipa gabiri kumi
neme. I can tell you this in 2014.
Kaduruwa lero. Tuli oruko koi e Uganda wan. Kubisiaga.
People rising up against homosexuality.
Boba agendo golo.
As they woke up and we understood all the deal. Sure. After we launched,
the
code, it told us to see
that we
are going to lose powers of darkness.
To find
those rich kingdom of heaven, you go pray for an entire month. We entered prayer. Is it not that? What came from there?
Uganda wane abantu batabukide bisiaga
rise against homosexuality
nema nyanti byabadde bize kati mumanyi ngabino juwambe
Uganda how do you to capture Uganda.
Hallelujah.
Hallelujah.
Kakati eri mu rugendo rweguje tuli
in the heavenly channel where we are
munsonga ya fe mu NBA yo munana
NBA about 8
bigambe byo kusaka nyesira
full special attention
kuitwa kwa katondi ya maonga gona
this worldwide call
Islam Africa Uganda
in Africa Uganda
bane katonda ja tuzize tutekele ebintu okulunje no kubulira
that to bigambe kwa
nyonyo
those are great words
eranja garo kulabula mchino
and I want to warn you in this
ndio muntu yenna ayagala okubo muwereza
anyone wants to be a servant
full knowledge
in full knowledge
nemu kutiba kwa katonda ile
season God is worldwide call
kitabe cha kasenga chiwandika bulunje ranga achitegera bulunje
they write a book well and they understand it well
kubate wali wenja kuteka ngato chilina
no where I'll put you when you don't have it
kobani
no matter who you are.
Hallelujah.
Hallelujah.
Kubanga chitulaga engeri katunda jatu fudde mikwano je
the way God has made us his friends
otubulire nteekateeka ina mutayi kesemba yo kumse
agenda on the earth.
Hallelujah.
Hallelujah.
Oli mukwano gwa katunda mwerenja uru
special friend of God
ukugambye nebo bogoba mizimu
nebo
zukiza bafu
nebo
bonya barwadde ochari muddu
you are still a servant
watonda manya bikola ati
don't know how he does them.
But we
know
if he
is to raise the dead,
he will
work with the angel of death.
Ngatanda wabanga agena mugena ngatanda muwayo eri abadoni
wa abadoni of the chains
baba bada na muguru
baragere
wa malaika maiko bamukomye wao bamujawa
bamunyawo they bring back what the body the spirit
tubimanyi buli kamukona
everything
kati gwegano obuzazukiza
wazukiza go ask one who raised the dead what be right
mubiri oba moyo
body or spirit.
Naye abazukiza bazukiza
ati. But those who raise
what? Na pote bamanyi.
Naye okuzukirira kiki?
But what is resurrection?
Okuzukira komyawo moyo guba kugenza eri nokomyawo.
Resurrection is to bring back the spirit which had checked out to bring it back in the body.
Kubango omubiri ogutali mu moyo gwe kuba akoze
ekyo nagufudde.
Hallelujah.
Hallelujah.
Bana uri mukwano gwa Katonda.
Now you are a friend of God.
Era nebona anonyo kuagala okusinga kuno.
And though you will seek for love which is more than this one.
Simanji ogenda
kukuja. I don't know where you are going to get it from.
Nga Katonda okutuuza kubulira ebyama byonna.
As God to sit to tell you all the secrets.
Emirembe mingi gyagala nnyo kubimanya.
Many generations love to know them.
Abamu kubagalwa abantu sokawo.
Some of the beloved were there before.
Nabo bayagala okubira
abantu. They love to see them.
Omanyi nabi Daniel naye ali mwagalwa.
Prophet Daniel too was highly beloved.
Naye naye atuka mukama namugamba
God told him. Those some of them.
Mikwano jange munako ezo
I have my friends in the last days.
Yenjo kupa bikulira.
I will reveal those to them. You go and rest.
Walowe atuka nge imute mimo bikulidwa.
The point which some are not revealed to
him.
How long will this be? He say they has cover them, go and rest.
I reveal
them to friends in the last days.
Ebali ne bagamba atabo bananga ate bagenda
ko bangalwa. Those ones are going to be highly beloved.
Nabo bali bagalwa.
Them to be beloved.
Nera bakatunda wakutuza abantu.
How God sits you somewhere.
Natandiko kunyonyora okuva ku nsikuno.
Led you from this earth.
Urugendo oruona paka waguruwe guyo
na. Journey to above the heavens.
Waruona abamu atuka na agamba.
They some the rich they say.
Mutuma arude banganga atubuli oro urugendo.
Apostle has taken time telling us the same journey.
Watudamu.
He repeats it again and again.
Nawe rekera okulya kaunga nga bukadingana
no
muchere nerumonde kwabyo olide banga
lyo
waito lya kumpewo
why don't you eat of wind
chusa mo lya kuchi
change and eat
olya kumpewo
yes
kuba kaunga kalide nyi
We cannot
eat what is not there.
Hallelujah.
Hallelujah.
Neno beba mukuboyitano.
But as some
people here,
come explain the
reason.
And they begin to struggle explain it.
Urabana akakudiramu ekanisa
yego. People have repeated that church is.
Neyo chayogerera anti ngenda ku kanisa.
That I'm going to the church.
Nenji kuburide myako bemeka.
How many years?
Hallelujah.
Hallelujah.
Olaba nakugamba tofa.
If I told you don't die.
Ne bobo yogera bwenafa.
If I will die.
Ngenda mugu.
I'll go to heaven.
Nti ayino kunyikiza.
I still have to speak ebigambe
bifuli kugwemu.
The wrong words to cease be within you.
Omunamugamba dabane tetufa.
I told people already we don't
Wambura.
Die. We unclothed.
Ufacho wandika bane we naye ambulo mubi. Ogabane we nafa.
Nangenda
mchibuga chako.
In the city of God.
Abafude bagenda mugu.
The dead don't go to heaven.
Kubaka tunasika runda baba.
God is not born of the dead.
Onafa to jagena.
You die, you not go there.
Hallelujah.
Hallelujah.
Naye baganda bangi.
But my brethren,
njaga kubagamba bwewe.
I want to tell you like
Meru mikwano jaka.
You are friends of God.
Natubudde mu kusagira sagira.
Joking.
Nene byo kusenda senda.
Munda
bengalo ya katongo mkono. Asibi
tulikona. We are not that on that.
Kwa ebe bitufulira da mikwano jani.
We are on peace make us friends of God.
Abasajja banjo batuka keyo.
Many men reach on them. No
bagamba watandika otyo okusabira abantu ne bagwa.
To pray for people and they fall.
Nagamba nange simanyi.
I don't know.
Nalabira otwayingira kintu.
That's why we entered in this thing.
Nomga na iwa omanyinte chitufu je.
You know that the truthful is there.
Echichi ngacho chifana
chije. And how does it look like?
Kuba yechi chitya ko
ndale. That is what is grown in.
Enkola iyo jamanyi.
The way he knows.
Ne katonda.
But God.
Aso kufura mkwano gwe ngatonda manyi.
Before you know it.
Ye gwe no.
It is you now.
Ngano kuyuda kutuza kubulira ebintu bineno.
Mucha
ari mumpaka naye.
You are still in strivings with him.
Aruana gana mkuwano.
He fights with his friends.
Mkuwano uja kuwangija mkuwano.
My friend, come I tell you.
Mkuwano tayaga.
Waji.
Are we there?
Jangu munange.
You come. You come early. I tell you secrets tomorrow.
Oja kizigena muemu
wa mbili. Clocking to the first hour of the night.
No, that you have
things you are doing.
You have been moving
up and down.
Mumirembe jafu muenda bia baadhi.
In our generation,
we are people,
and they don't want much to be friends of God.
Ngavagala kubira
basabiri zidi katuni. They want to be beggars before God.
Muli muna hawa munga boba nye gira da.
Even some they are already angered of me.
Sajoyu agamba inevi ama
biyaka. Man see has the secrets of God.
Kugeno reguna. Inja gara anture wali.
I want to sit there.
Mwete gresenda vila dara lutiru anarima.
And see when, which point you will lie.
Yenga yava kona manyoya yogera biyama.
They came out, they know that one.
Chitufu na inja gara wanarima.
I want a point you will lie to us.
Nga chechimu tuzi
zawa. That's why they are seated here.
Ayagala di.
They want when
way. Ayogera anti planet.
I think that.
Sita.
Planet star. And they will catch that.
Agenda kumwara. Omusajja mulimba.
The man is a liar.
Niza nokubambi mbade njogera sita.
Nga sitigamba. And they joined the state. He said planet star. I told that man.
Mubiona ayogede mazima na yeka tia mulabi de la mulimba.
Then he sees a liar.
Provera gwe.
Let it not be you.
Hallelujah.
Hallelujah. Let it not be you.
Ombaza paka, ombaza.
You are targeting to see.
Service we go and get the machine.
After service, he is spoken to finish it tomorrow. There are people
who talk.
They use the light. I gave them of knowledge. Yes. What is terrifying? What I will tell you tomorrow, you don't know them, but you're ready to discern them. Is it not that?
He will teach that, read the scripture, and see whether it is true.
What I've told you. That's the point. You begin to check me up.
The second I will remember.
I will not lie.
Wanga saidi wa kulima.
Wow, no call to lie.
Ate,
and
so get a mazima kuvanga gwe.
I don't speak truth because of
kuvanga
you,
mazima yambi.
Because truth is the one who calls you.
Ojitegede.
Have you understood?
Amazima siko gera kuluro
kwali wano. I don't speak truth for your sake you here. Wa gwe kenyi toga mali. Yourself you don't know it.
Ugayigide wano.
You've learned it from here.
Na yengo gera kuluro mazima yambi ta.
Speak it for him truth
for
called me. That I don't lie for the sake of one who called me.
Kuvanga mtu ayinzo kulimbira katoro.
Pastor can they lie on behalf of God?
Kati gwari na rwena ali mba
wo we ulai wa unto you.
You sons.
Kuvanga sikulira mazima kuru.
I don't tell you truth. Kuri olwa mazima yambi. I tell you truth for sake of one who called me.
Sibwe guri.
Is it not that?
Kari ogena kulinda rwena ali mba.
Gakuleme
kukwata byama mukama byakuota. Agera nakutumanga ochali
mukunkhe. Send you and you are wasting time checking me up. You tried run, ascend up to heaven.
Hallelujah.
Hallelujah.
So, would they to the same?
Time has left us.
Na inga njaga denyo kugamba.
But I wanted more to tell you. You are a friend of God.
Amen.
In Daniel 12:8, agamba bwati.
He says like this.
Daniel esura ya 12 n'olunyiriri olw'omunaana.
Daniel chapter 12:8.
Nempulira naye nesitegeera. Nendyoka njogera nti ayi mukama wange ebiriva mu ebyo biriba bitya.
And I heard but understood not. Then said I, O my Lord, what shall be the end of these things?
Nabi Daniel yonu.
Prophet Daniel.
Boda yemu Daniel mwenane kumi. Daniel 9. Aituwa mwagarua.
He's called the beloved of God.
Na nabi ya uria.
And his heart.
Na atavite
gira. And he did understand them.
Adenga yemundu mkaka kwa yabikuri ate. Sama sobe yoku na simanye yomukaga. Burichimu.
Everything.
Weyatuka wea
mga amba. When the preacher pointed told him.
Waruwa abagoru wabene subira muna kuzangezuru.
Beloveds are expecting the last day.
Benjo kubikurire yobiyo.
I will give all goes to them.
Let's
hear the next verse.
Daniel, esura ya 12, n'olunyiriri olw'omwenda.
Daniel chapter 12:9.
Nayogera nti, kwata makubo go Daniel, kubanga ebigambo bibikiddwako, era bisibwako akabonero, okutuusa ekiseera eky'enkomerero.
And he said, go your way, Daniel, for the words are closed up and sealed till the time of the end.
Yamugaba genda.
He told him, go
umure
and rest.
He sent him to the
city Jerusalem of heaven.
Yamugamba,
I have never seen them. He prepared for those who love him.
Nonde mu
I choose out a person
I will gather you all.
All
the rest have been done in the world. The lambs have been walked. The
dates
have been risen. But revealing secrets of God that refused all the hidden things. It's not been there. People move in the world of ignorance. God has given a special blessing.
If Satan
is dragging you, you move out. But what is? I have to watch over myself is the gospel given. Let me tell you
something.
I can watch over myself. If I watch over my wife, not watch over the children.
Watching
over to the world and Satan, I target myself first.
Me and the gospel,
if those remain, I can save the blessing.
All those who are the blessing.
Prophets Daniel 2 were told, go and rest.
Apostle
Paul began and said,
these
things had been hidden, have been revealed in the last generations, at the end of generations, end of ages.
I teach what God made me that.
I'm sober, I'm up there. They
Came
to survive our own republics. We are in Colossians chapter 1. I may even think it's still early.
Colossians chapter 1, verse
24.
Kakano nsanyuse mu bibonobono byange ku lwammwe era ntuukiriza ebibulako mu kulaba ennaku kwa Kristo mu mubiri gwange olw'omubiri gwe ye kanisa.
Who now rejoice in my sufferings for you and fill up that which is behind the afflictions of Christ in my flesh for his body's sake, which is the church. Verse 25.
Zeje nafukira omuweereza wayo ng'obuwanika bwa Katonda bwe buli bwe naweebwa gye muli okutuukiriza ekigambo kya Katonda.
Of which I am made a minister according to the commission of God, which is given to me for you to fulfill the word of God.
Verse
26.
Ekyama ekyakwekebwa okuva edda n'edda n'emirembe n'emirembe Naye kakano kyolesebwa eri abatukuvu be.
Even the mystery which has been hid from ages and from generations, but now is made manifest to his holy ones.
Verse 27. Katonda be yayagala okutegeeza obugagga bw'ekitiibwa eky'ekyama kino bwe buli mu baamawanga. Ekyo ye Kristo mumwe, essuubi ery'ekitiibwa.
To whom God will make known, what will make known